sike sahletjwa sabizwa ngezehluleki ngoba izinto zethu bezingahambi kahle kodwa musa uJehova ukuthi uhlelele ngempilo zethu nisheshe namjaja nisheshe nangihlelela Nenziphutha elilodwa nje uJehova ukuthi
Shana, shana, shana.